Hata ninu jamaa anashinda akinipigia pigia simu kila time bana. Mimi niko studio na record maze. IE sunikatie simu. Kate simu maze.
Live Lab Records.
Cheki venye wanatenzi, juu niko na kibenzi. Mi sinanga ubaya, juu niko na mafriends. Hapa Kenya Miss Hami, akivane mkofani. Ploti zina mea fans. Niko busy, cheki venye niko busy. Niko busy, calls zako misi shiki. Niko busy, cheki venye niko busy. Niko busy, calls zenyu misi shiki. Niko busy, ukaza kazi na kazana, niko na bibi na mwana. Games janza jana, mbona munongea sana. Nili wanyaranga bibi for real, sai kwenu ni hadithi. Niko na tatu makopa kwa shingo kungarangara inabidi. No pain pain no gain gain, kumbe nyini wataliti. IE nisha cock the gun, ukicheza na kupiga risasi. Niko na gari, niko na mali. Niko na dream ya kuenda mbali. Niko na gari, niko na mali. Niko na dream ya kuenda mbali. Sorry maniga for this, nataka kuhit. Ngoma ni kali na stack this. Mbono napenda kutuma vi message. Kila time mi upiga hustle. Unataka kufanya medicine na kem ulipata ngoja. Swaga zangu ni mabomba, bomba. Para machei na timba, timba. Game mabao na tinga, tinga. Bona diwai mwavimba, mwavimba. Moka siya mtimba, timba. Siasa achia odinga, otinga. Moka siya mtimba, siasa achia odinga. Cheki venye wanatenzi, juu niko na kibenzi. Mi sinanga ubaya, juu niko na mafriends. Hapa Kenya Miss Hami, akivane mkofani. Ploti zina mea fans. Niko busy, cheki venye niko busy. Niko busy, calls zako misi shiki. Niko busy, cheki venye niko busy. Niko busy, calls zenyu misi shiki. Niko busy.
Leo sitoke kwa party, juni na form na Esther Pasaris. Sina pupa ya kutravel, you only mean ni happy safaris. Nina do kwa kibenjo, tadhani mini wakina Aris. Super lazima atekwe na mbogi juu hao wote ni maau. Hodi sibishi sawa lakini simu sishiki maringo ya nini. Rival na sisi mlianza lini. Mnajichocha na jo mko chini. Mziki ni king do na mindo king. Niliazangele time kwanga VP. Kamuni for lesson jo get the kiss. Well I see wapendi and sorry for real. Rada na beef nilisarete neju. Sipendangi zo chocha za rende. Doki na tembe pepere rembe. Mali mefinywe na kapere mende.
Cheki venye wanatenzi, juu niko na kibenzi. Mi sinanga ubaya, juu niko na mafriends. Hapa Kenya Miss Hami, akivane mkofani. Ploti zina mea fans. Niko busy, cheki venye niko busy. Niko busy, calls zako misi shiki. Niko busy, cheki venye niko busy. Niko busy, calls zenyu misi shiki. Niko busy.